SMG.
Dear Mama,
na ku appreciate. When I was young, me my mama had beef. 17 years old, niko zangu kwa street. Through back the times, the way was antamuona. Ain't no woman alive, anaweza kuwa kama mama. Spend it from school, naogopa kwa home. I was fool, na wahuni kita, tuki break the rules. Isha share room na my baby sister. Maisha maguma, jukumi yoto lijivika mama. And even though alikuwepo daddy, lakini shida zote tulikutupia mama. Mama, tulikupa sana stress of course. Bila pesa ulisongesha familia of course. Mama, umenitunza toka michari. Hey, I'll see the penitentiary one day. Ulipitia kila body, that's why. Muda wote ulinibeba in your backside. Hata akiwa maskini ni mama. Hata akiwa cheese pia ni mama. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. Na ku appreciate.
Lele, si ya wako naishi milele.
Dear mama,
sauti yako ipo na milele. Thamani yangu ipo kwako.
Dear mama, naweza sema haikuwa fair. No love for my daddy, mliachana hamkupea. You show me the way and I keep on riding. Bila chenga, mambo yanazidi tu kwenda. They say I'm wrong, I'm hopeless. Lakini wewe muda wote ulinikea niwe home. Si hang around na thugs, nisije kuja sell drugs. Na ni mshow young brother love. Nika move down, kanza kujijenga. I need money for my own, sianze kujitenga. See your case cause hata niki sell drugs. It feels good putting money in your mad bags. Wapiri wewe wa kwanza ni Mungu juu. Hope you got a diamond necklace that I sent to you. Nilipo kwa low, you was there for me. You never left me alone, cause you care for me.
Cause you care for me.
Hata akiwa maskini ni mama. Hata akiwa cheese pia ni mama. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. Na ku appreciate.
Lele, si ya wako naishi milele.
Dear mama,
sauti yako ipo na milele. Thamani yangu ipo kwako.
Dear mama,
pendo wako haulipiki wewe. Dear mama,
na ku appreciate.
Mama, mama,
dear mama. Appreciate.
SMG.